This is the Don Many Experience, courtesy of SoundLab Entertainment. For bookings, call 0741-557-048. Mr. Spin King.
Kajua nishapata takae nifaa mimi kwenye dhiki na raha. Umbeli kwa nimepata takae niacha mimi kwenye mata. Atake nipigana chini na kuniacha mimi kwenye giza. Tulipotea kumkini wakaji wangu wote wakanisipia. Mtoto mwenye figa nani wake mzuri maozi ya kulegea. Tabasamu la usoni nikanipiga nikawa na rana bashasha. Kumbe ndani ya roho zao kulikuwa na donda ambali na wasumbua. Ulijifanya we wajua hadi yetu kuifunga. Ukomesha pata wale wenye ndarama na mapati. Angala sasa wajuta wale wenye ndarama wako wapi. Wamekuwa jamata kwenye njia panda we mama. Siku zikapita, wiki nazo jama zikasonga. Miezi ikaenda, kisirani kikaanza kuingia baitini. Mtoto kitoka subu, kikurudi kwake saa sita usiku. Nikijaribu mwikunena, najiwa jumi na kutukanwa. Nikashindwa mimi, nifanye nini mwenye madunie. Wanijandonye, kwa mwingine zina mwingine mwingine.
SoundLab Entertainment.
Kutasani, ukanifanya mikwa kwa kama jizali. Kakibandika, kakibandua kwa mchizi. Mpia zaza kafuni sazi mchio kingoni. Ligitie unambali pesa kutukasali. Ukanifanya mikwa kwa kama jizali. Kakibandika, kakibandua kwa mchizi. Mpia zaza kafuni zime kutia kingoni.
Sawa. kupenda sasa. Ingawa nataka mimi kukuacha mimi siwezi, ukiniacha nitachizi. Ukiniacha nitachizi. Kumbuka nilipokupata, ulinionyesha kulala wewe. Nipenda wewe, na wala utonitesa wewe. Kuna siku zinakwenda, siji mimliki na kosara kabisa. Nilita nitaishi na wewe, na wamisho nitakufa na wewe. Hivi kwa nini unye, na kosara kabisa. Nilisi baby girl.
Hey, we see international. Anabi mambo mambo utahani shetani. Nishapendwa na wengi hata kuliko shangingi. Na wale wenye feza pia baso na shilingi. Labda ni ya chando ndana neke ya vigini. Atena anazusha kimwa miya tuka spring. Kisha nitesa sana zada ni yeye afane. Na hivi na vase magesha niko sama koni. Yeah, kufupeleza sema na itese roho yangu miye. Nigeli kuwa jaji nige muku muki nyongo uyo. Nataka awe wangu, alikubali mwenzangu. Tani tuliza machungu, so itese roho yangu. Ila sasa nani yungeza machungu, akanarana itese roho yangu. Mami ya niye pungu za mawingo, akane yame upapangu. Nilichokosea na bado na kili nijewa wali jaibi. Mwenye wangu wa umia na juta kumzimia. Nenge kuwa na uwezo wa inge mkibia. Yeah, kufupeleza sema na itese roho yangu mie. Ningeli kuwa jaji nige mkumu kinyoko uyo.
Temperatures up in fire. How can I get closer? Yeah. Yobu.
Sikiza basi leo mpenzi nikueleze, mambo mengi leo nataka nikujuse, ni kitu gani kilichonivuta kwako.
Kwako.
Nieleze penzi wangu sinyamaze. Siogope na waseme wapaka.
Sound Lab Entertainment.
I'm a passenger.
Sound Lab Entertainment. This is Mr. Spin King, the Don himself. Sound Lab Entertainment.
Mama, Ringa, chake zicho pinga. Na yeye upenda mikumbe mbeles kunipima tu kama mbona yaweza.
Kukitusi sitoweza nikikusuye tamweleza. Tarantara tena taratimu bila shaka chanyelewa.
Na 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 tena simwati huyu kimwana hata wanga wakibana kwangu mimpa kwa sana.
Sound Lab Entertainment.
Kusema kweli moyo wangu shauteka ma kwa melupo hakika siwezi kwenda. Ndio maana no more. Cause every single day what I do it up and call the shows. Cause every single day what I do it up and call your girl. And I don't even see the places you would dip in my world. Cause every single time when I give you up and got the call, you don't even wanna talk to me, to talk to me no more. I don't even wanna do it up and every single time. But I wanna do it up and before I just bust a rhyme. But a daddy cue with me, you too. Look what you really gonna do. And every day we're coming through. And every day you're talking to me too. And I really don't see it's coming up true. Cause girl, I really, 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 really love you.
Sounds Lab Entertainment.
And the gate pass, all your heart kiss, living the full breeze, and all the punk is cool.
Kwa wazazi, yeah. Yonetia na bokupe na kikweli. sitaki tena.
Call 0741-557-048. Mr. Spin King.
Yeah, boy, I can freak out. Figure something.
Acha, kufanya mganga. Asubuhi na mapema akapata mtenye. Metoka mte wa pili na tafuta mganga. Labda hujasema shida zako na kujua. Lakini nileze mganga ye kuna duwa nisungua. Kama nipojua mbona tiba yako ndogo. Hamna hamna lete mbuzi watano. Mganga mbona na kufananisha na nani? Nataka saidi. Nataka saidi.
I go by the name of Dino.
I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chicks are you in a Gigi go. Stay away from me. I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chicks are you in a Gigi go. Stay away from me.
Dine mitani mustu wante ni para sodu edi rasta. Nguvwani na mnyewezi kani bashata Mombasa. Kuflow stupi ni nene ni mezariwa kuenda faster. Kama voko njo madini siitaji gold ya vipi brothers. Voko still madini siitaji gold ya vipi dadas. So brothers and sisters, Dino is on your speakers. Niko moto wezi nishika, I'm a bad man African. Sinanjana muzika, unesha hera ndo napasuka. Nataji zedi mbuwa kuzimika, alisema mika. I'm a bad man, it's prison, stay away from it, wigan. Hii ni soundi ya street, amna haja nguvu kusika. Nipikfaza batibani, pasuke maksudi mister. Mwanzo liko po, kingato. Just go and play. No brave man, I'm a jammer door. Hardy push to kill slave. Nicky knock your door, go and get choked and just come me. See, tell you, no, so no more. Go find your issue. I got it. Anyway, stay away from Dino.
Yeah, I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips are you in a Gigi go. Stay away from me. I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips are you in a Gigi go. Stay away from me.
Kama ningekuwa mimi nisinge kwa mshikaji na mimi. Nisinge shata feeling, niko duri kama nini. Kivipi nitaji ngozi kama already chewy. Kama ni MC gozi gozi, bana witaja dui. Unaspit rhymes na makozi, umeoza ujijui. Hey brothers and sisters, Dino is in the building. Zenyo kunyange na supe pweza, niwe wima mpaka morning. Niko wima tangu na anza, omba uzima upate story. Nilibeba begi mkongoni na swengi za kinyamwezi. Sasa nabeba wari tifukoni kitu nyerezi. Mitai lisima push mwana paka ukate booms. Waki tutege kwa ubaya, usu watege kwa usuri. Niliposimama pabaya, ulipo kasu pasuri. Demu wangu ni malaya, humo ni wako ni Lucy. Hizi ni baki mwelef na hitaji wabuzi. Wabish na makuzi, ndio I'm bad news.
Yeah, I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me, I'm a bad man. Chips are here in a Gigi go. Stay away from me, I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me, I'm a bad man. Chips are here in a Gigi go. Stay away from me, I'm a bad man. Stay away from me, I'm a bad man. I'm a bad man, a bully bossy boy.
Sound Lab Entertainment.
Sauti unaposhikwa weshika mana fuko furani.
Baby, if I'm a 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 ba Sound Lab Entertainment.
Kama kweli basi wewe wanipenda njoo nikupakaze unipenda chochote utakacho tutatenda na popote utakako tutakwenda. Kama kweli basi wewe wanipenda njoo nikupakaze unipenda chochote utakacho tutatenda na popote utakako tutakwenda.
Bona hani nipi huyu ni bosi moja tu na kurusa bona maringo njoo nikushike kushike kama uone njoo nikuoneshe kama kutesa.
Thank you.
Sound Lab Entertainment. For bookings, call 0741 557